Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Hayo kanete ya tshwanang le Jesu. Hayo ya tshwanang le yena. Uyasikhumbuza kule ntambama ubusegadebe uthi ke mang ya tshwanang le morena ngaphambi kwakhe sibusiswe laphayana ku Godfrey Mahlangu ethi ngibambe ngesandla unghole Jehova waphinda wasibusisa no before yena sithathe bani hey uphi lo mhlabelelo okay Darwin Hobbs ethi nobody like Jesus isikhathi ke sithi 15:30 ngizo thatha ikhefu bese ngiyabuya ke nobuthi Sabata Masoka sizoxoxusana naye nge musical journey yakhe ukuthi ke kuhamba kanjani kuphi usuke kuphi uqale kanjani konke lokho angindlile ngala bese ke ngibuya naye.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Christian music, messages and more. Radio Pulpit 657 AM.
Sikuthanda ngendlela emangalisayo. Khetha iRadio Pulpit 657 AM. Khetha uthando.
Yebo khetha uthando ngoba nathi uthando esikulethela lona la ekhaya sikulethele nomfutho singumdeni singumngane wansuku zonke isikhathi ke manje sithi 15:31 njoba ngishilo ukuthi uma ngibuya ngizobe nginobuthi Sabata Masoka ninjani ngalapho ngizomsindo kwenzakalani kunesiphithiphithi ngalapho
Hey sisi yazini Nkosi yami sebengilandile bazama ukungisa kudokotela bathi khona omunye udokotela ngoba ngiyazi bekumele ngilapho so bathi bangisaba omunye udokotela
yebo
abamaziyo ngoba wami uvula kusasa but ke akukho nkinga ngizoba right
sinjani kodwa sona kwamanje
sisathe ukuthula kancane
okay
sisathe ukuthula yes
ayi siyabonga usupholile angisiboni nesidingo sokuthi kusasa uphinde ubuyele kadokotela
sengipholile in Jesus name
amen okay siyabonga ukuthi nanoma ungaphilanga kahle kodwa wathi hayi ngizoqhubeka ngayo lenkulumo ngoba bekumele vele ukuthi lolu suku sibe nawe so mhlawumbe sibakhumbuze labo abathi kodwa usabatha lo Bese mbana ku Joyous Celebration okukhulunywa ngomunye uSabata. Sisakhuluma naye uSabata lo waka Joyous Celebration.
Yebo uyena lo.
Ehhe.
Uye lo waqala ku Joyous Celebration ecula kuziyo sulu ngembezi. Nabo usingisima miseke.
Amen.
Emhlabeni olithundu yeso. Yeah. So usese uyena.
Usabata uzalwa kuphi?
Usabata ngokuzalwa use Eastern uzalwele Eastern Cape. Kodwa ke wakhulela eThembisa.
Mhm.
Because I think abazali bami baba la ngisese na 2 years.
Okay.
Bathola indlu la. Yeah, so nje hayi ngomfana nje I can say waseThembisa.
Okay, so kahlehle ungumxhosa.
Yewe.
Uyazi nina mengilonga ithi masoka mina ngithi ungumsuthu
Oh and baningi abantu abasho kanjalo yazi
eh mina ngithi umsuthu
nami mangile basuthini ngivele ngizithulele yazi kwathi awu wena ukho wakho haye ngithi eh
uvela uvume eh ukuthi bangaphoxa kanje
eh kanti lili bitso la ha ubaba thayile kila susuthu leyo kire eh yadina kya dumela
okay so lendaba yomculo iqala kuphi angithi nginokuzwa abaningi abaculi bazokutshela ngama Sunday school abanye bazokutshela ngokuthi bengiphethe iphini lo ngithathela umama iphini lakhe lo kwenza ipapa ngibuke kumira ngicule yabona izinto ezinjalo so wena iqala kuphi
mina eyami I unfortunate is the same thing ukuthi uqala umuntu ukucula esontweni uyabo yeah but ke ngiqala ukucula ekhaya mina esontweni was very shy uyabo but ekhaya I would make noise ngilinganisela abantu abacula esontweni balingise mangibuya ekhaya so one day wathuma yazi isikhathele lokusirasela la endlini esontweni kodwa ukucula uparticipate nakumasana kulo kwathiwa cula ufuni so umama ngelinye ilanga kune revival enkonzweni wazele wahla iphepho ukuthi mina iitem bona sengiyabiza sawusabatha keze kuthiwa unomhlabelelo hey
wow
hayi bangidonsa ukuya lapho ke estage mangifika ke then I had to sing ngacula ke lapho lo mntana kanti ucula kanje so kwaqala lapho ke manje bathi oh kanti uyazifihla ke ngafakwa vele ku Sunday school kwaya kwaya ke ngathi ngajwayela nami enkonzweni ukuthi okay siyasakhula kwaba amakwaya ama worship team yeah
ubushayi kwaphela
kwaphela
manje ke
mina vele ngomuntu oshayi kodwa ngishayi nje vele but kodwa ke mangifika e-stage kuyaphela ngazi kanjani
wow manje ke wahlangana no Joya Celebration nini kwenzeka kanjani
there was a lady I don't know bekuthiwa uWendy Mseleku uSarafina sebenza no Bombongeni Ngema obaba uMbongeni me-Soul Residencies naye uWendy ke usiwasishi owangithola e-music school bekunama competition njalo and end of and every year actually annually so I used to win those competitions so ngelingila ngakathi kuzoba one of the judges yena uSisiwe Mseleku so why is the voice yami wathi man when I had in kumele uyo auditionally joyous I think ungafitha laphayana your voice yabo so kwathiwa ke makunama auditions ngatshela kwathiwa akhona ama auditions gaya vele njengawonke umuntu sayoma emaline namade baseline yaqala lapho ke then the audition ngathathwa ke I think they benza ujoyous
3
yeah bezoya kwithoka joyous 3 bekuseyirekhodile but going on tour sekhona bo Sharon D nabo Asia nabo bathi so yaqala lapho indaba
and then uhleli iminyaka emingaki khona
how many years because I ngihlale nje bona I think cishe ngaba idlozi lakho I can say bomali because ngiyenzile boma 10 years I think
wow
yilapha yeah but sometimes nginokuthi mhlambe komunye unyaka ngingabi khona komunye ngiphinde ngibe khona because nami sengiqala ukuba business into zami so ukuthi mhlambe angizoba khona kulo nyaka futhi ngokunye ngokunye ngibona ukuthi ngathi ngikhona kulo nyaka ngithi hayi ngikhona ngicela ukubuya bathi hayi woza kusinankinga kwekhaya yabo
ngizokhuluma nge-music school yazi nginokuyibuza ukuthi ku-music school nisuka nenzani basuke betraina your voices or basuke benifundisa ngokuthi into eyumculo ikanje and ukuze uphumelele emculweni yenza kanje nifundani ku-music school
ufunda ufunda okuningi yazi ukucula because mina ke I was majoring in nge-voice yabo that was my because if nayo i-instrument. Kuthi nje ibuwena but nayo ithathwa as an instrument. So i-voice kumele uyi-understand ukuthi isebenza kanjani, iphuma kanjani ukuze iphume kahle, kumele uwenze kanjani, uyabona? Kuningi nje okufundayo nge-voice ukuthi i-controlwa kanjani, umoya ubhriza kanjani, ufuna ukuholda i-note for a long time, kumele wenzeni ne-technique yakhona, uyabona? Kunama-exercises wakhona. Nanokuthi bakutraine nokuthi uma uqala ukucula ingoma awuvele umemeze nje sisuke entambeni, you develop the song from. So kuningi nje esikufundayo ukuthi ingoma you introduce kahle, then iye ku-chorus, then the second verse you can embellish, that's what we call, that's the term. You embellish the second verse, uyithi nje kancane, ufake ubuwena kancane, then iye because it must reach the climax.
Okay.
Ingoma uyabona ikhule so if uzoyiqala wena so iqala ile phezulu iyothi bethanda ukushiya ukuthi iyothi ifike egcineni yobe le ngoma iphuma igazi ngokwayo iyobe isifile wo
yeah
athi nabantu bayobe bekhathele uwe bengoma yakho eyiwathi
yeah wow it's interesting ukuthi ku music school kunezinto eziningi because bengiyibuza ukuthi is it possible now ukuthi ngoba I believe ukuthi to have a nice and a beautiful voice into ukuthi izela naturally kuyisipho nje kanti kukhona indlela yokuthi mhlambe noma unganikwanga leso sipho you can train your voice and then ugcine ukwazi ukuhlabelela
yeah ikhona because vele yona isipho uyabona isipho vele yona but iyadinga ukunatureswa nayo because nebibhile yasho ukuthi let's praise and worship him skillfully we understand nge skill not nje siyenze nje but nje at least sibe skillful so the skill ingena lapha isikolo ukuthi now so ucula nge skill usaculi nje njenga noma ubani nje strategy nokucula ngathi uyaziphekela or uyazikorobhela kusehlaweni kuba different and because nami ngangifika ngithi ngiyakwazi ukucula uma ngifika lapha ngabona ukuthi kusho ukuthi angikwazi nebathi hhayi baba kucula kanje cula wrong that's how ngithi mina efonteni lami ngonywa kangaka bathini labantu manje bathi hayi akuculwa kanje and then they trained me and then I could understand kuthi oh okay now I see that way kuthi nami sengiyakhona ukucoach ama upcoming artists ama vocalists kuthi asenze kanje senza kanje
yayibona
yeah
interesting okay kwamanje ukuphi usabatha after ukuthi ushiye uJoyous Celebration
kwamanje usabatha I just released nje a single because ngiyengahlala okay after Joyous ngayenza an album bekuthiwa umnqamlezo they produced ubaba umthunzi nami then I did enye ya producer imithi ngizoqhubeka then uArthur Mafubane lo wase 999 approached me to do another one naye gospel bathi is a tembiso and I was listening to it actually so and then the fourth one ngayi record 11 naye live one and then ngahlala ke for some time because after that kwafika ama covid nan ngahlala ke without recording but just doing studio sessions I worked with many artists on their album as a backing vocalist
yabona
ma album yobo ma Rebecca bo ba Benjamin so forth abo ba Makhabane and all so and then ke this time around I was like I think now it's time to put nami keep it something because abantu bebeloko ba complain ukuthi hawo ndoda ayibo yasincisha wasincisha I was a snitcher, but was a snitcher the talent. I was snitcher the kid.
Yeah.
Yeah. Then I mean the Bible says at the right time. So I was waiting for the right time.
Yeah.
You know, I the Lord will do it. So I felt this is the right time. It felt to me that now this is the right time. I have the energy to do it.
As far as we say, ukuthi kwamanje ukhiphe njengoba ukhiphe isingle. And then sizwe kubona ukuthi bathini yabona bathi yes or bathi no
or bathi no.
Okay, and you are planning ukuthi wenze I full album izoba neingoma ezingaki?
Yes, izoba neingoma, there so many many songs izoba. Yeah. I think izoba at least mayingaba na 12. Yeah, but I will have to choose the ingoma because every song efikayo I just go and record ihlale. Mm-hmm. So that's what I've been doing over the years, many 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 songs. Mm. So I have to choose selectively kahle. And again, before ngikhiphe ingoma I go nakulabantu ama legends engisebenze nawo ukuthi what do you feel, can this work? Nalena nje kudlule ko babulindelana emkhizi ukuthi baba, what do you think about this sound? Do you think this I mean the right track? Or and then that was just no, wow, I would definitely go for this. Yayibona? So ngingazenzeli nje phinde sibuyele sisize ukuthi abadala bathini bona. Abadala bekhona akasimelisarisha nani. So I was approved ukuthi this is it, go for it.
Yeah. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabadala.
Ibuzwa kwabaphambili. Yebo. Yebo. Yebo.
Okay. Ithini title yale ngoma yakho entsha?
Le ngoma ithi phenduka, fetuha. Ngoba ngempela kumele siphenduke. Yazi seziningi manje into ezenzekayo endlini kaNkuluNkulu.
Yeah.
Uyabona bese abantu sebedlabusa botshani. Yinyoka kuyale kuningi sengathi ngempela singaphenduka and sibuyele enkosini okwangempela. Insindiso ibe yile nsindiso esiyaziyo, hayi le esiyibona manje.
Kuphinde kukhulunywe izwi lesiphambano.
Yebo, yebo.
Izwi elakudala.
Elakudala elikwazi ukukhulula umuntu ezonweni.
Amen.
Singakufelwa ngemali kuphela.
Yebo,
nokuthi nje iyaphilwa nalento futhi.
Yeah.
Uyayibona?
Wow.
Yeah, banaye ukuthi siyabazalwane asabhilivele ukuthi njalo thina kumele sibeke izandla wena awuyikho nje. Kumele unike isiphuthelwana, awusabhilivele nje ukuthi wena uyakwazi ukuzithandazela uNkulunkulu. Akuphenduli.
Yeah,
wena nje kumele uye kuprofet banibani ukuze ube right, uyokhipha imali then ke uyabelieve ukuthi lapho uzoba right. So nje Nkosi yami ngathi uNkulunkulu, that's why ngithi asiphenduka abafetuhe bathi bahaw.
Hey,
you know,
asizwe ukuthi lapho ekhaya mabayilalela bathini le ngoma, bathi yes or bathi no. Rifetuhe
phenduka.
Share our passion for life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Awu usekhulumile uNkulunkulu through uSabata Masoka. Uletha umyalezo namuhla uthi bathu haba fetuhe, uthi abantu mabaphenduke. Onendlebe akezwe Sabata today through lomculo lona. Yebo.
Amen.
Ngoba hey sekukuningi bakithi.
Hey, Nkosiyami.
Mhm.
Hey, kuningi. Yazi sesihlangahlangene, abanye abasazazi noma umuntu uyaphambili or uyemuva.
Hey.
Hey, Nkosi yami, asibuyeleni edwaleni elinguJesu.
Yebo.
Yes. Asiyeleni ekudaleni.
Yebo, mhlambe le mizuzu embalwa esela sibona ukuthi ukhona ongenayo othi mina ngithi yes uthi no ngale single entsha kaSabata 0123341322 zivuliwe incingo unga WhatsApp na ku 0826572729 o mhlambe nje unombuzo for yena uthanda ukukhuluma nayo yabona nje uthanda ukumgqugquza lokuthi akayenze more emculweni o ungomunye labo othi hey waze wasincisha umculo today you are happy ukuthi uphinde umuzwe ebuye ngengoma entsha isingle entsha okuthi uma isikhathi sihloko sihamba izoba ialbum egcwele so usebenze nabo bani lana
oh na ngisebenze no put over ya siyangihlulisene myakhe siyamuya
munthi wa gae akusumunthi wa gae
munthi wa gae
hey
mina ngokuthi umuntu wa gae ngithi opa umuntu wa gae hi
hey luqinile ulwimi
eh luqinile ngisho nale sithuthe ke sicula lapho hey lokunzima
yeah
hayi ke ngokusiza uJehova esaphuma ebekunzima iya uyena nkosi yami engisebenzi naye I think abantu abaningi bayamazi usebenze kakhulu ne Spirit of Praise so uyena engisebenzi naye on this one
ubukelwa eFortville uthi yiyo sisibahle so uthi yena thumbs up.
Hallelujah.
Uthi thumbs up. Iyo.
So ngayiyo.
Kune voice note lana iphuma ku author munahenga sizokuthi yena uthini.
Yebo, no radio pulpit listeners and now is pastor. Usabatha ngithi hayi. Akafake futhi omunye umoya phezulu sewafakile siyavuma lesingi sicela enye futhi elandelayo
thumbs up wow. Number 2 thumbs up
thank you ngiyabonga Oscar thank you so much
bathi faka more umfutho
umfutho yes
asizo mhlambe kwabanye abathanda ukukhuluma nawe live on air zivuliwe incingo 0123341322 uthi thumbs down or thumbs up ngale ngoma ayikhiphile uSabata Masoka ethi penduka mzalwane fetuha hey angafika nanoma yini uKristu angafika nanoma yini ngamuzo enokha at your door so umbuzo ukuthi ufetuhile na umamukele uKristu njengomsindisi because ushintsho luqala lapha ngeke uthi wena uyishintshele ungamamukela uKristu njengomsindisi uqala ngokuthi umamukele ngoba uma umamukela kusho ukuthi umupha imvume yokuthi akakugayide akakufundise akakuhole kulendlela okay ngicela siphinde sindlule ngala and then bese siyabuya siyavalelisa
yongeza ilizwi lakho kweli lethu sikumamele yaye sifuna ukuva izimvo zakho ungathumela ku gospel@radiopulpit.co.za okanye uthumele umyalezo wakho ku WhatsApp ku 0826572729
from your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.
Kuthazeka njalo ngolwesibili ukuya kulwesihlanu ngo 8 ntambama ohlelweni lethu olubizwa ngohlala nathi. Lalela abafundisi abaningi bashumayela izwi lenkosi elikunika ithemba enhlizweni yakho. Lalela ukhule enkosini ku Radio Pulpit 657 AM.
Sikanye no Sabata Masoka ukhiphe a beautiful single iya njoba ke kwamanje useka solo usevile ku Joyous Celebration wathola zonke imfundiso nge music industry uyazi ukuthi kwenziwa kanje because angeke ungene entweni ukuthi at the end of the day akunalutho oluthathile or olufundile so ngingisese lapho yini oyifundile ku Joyous Celebration
lapho ngifunde kakhulu no ukusebenza nje nabanye abantu because angithi it's a group lapha
yeah
So ukwazi ukuthi ukwazi ukuthi mawucula ucule ngoba ikhwaya lapho awukwazi ukuthi ube uphume ube usabatha manicula together as a choir. Yes, when you do your solo you can but masenhlangene nonke you must be unison, you must be maybe one ukungazwakali ukuthi hayi lawo usabatha ngiyezwa la uThabo la ubanibani yabo so ngifundile leyo nto ukwazi hence that's why I was very good with backing being a backing vocalist. I've done so many touring with legends and all of that because ngayifunda lapha yale nto yokuharmonize wazi ukuthi mine part yami le and then I've lead la dang so back so ngifunde nokusebenza nabanye abantu nje because you tour for a long ninanfinana masizoloko ninonke nihamba so nokwazi ukusebenzisana nabanye abantu nithobelana and understand ukuthi when we people we are different, we're coming from different backgrounds and different homes, you know, and let's understand that for the sake of sebenzi kaNkulunkulu.
Plus nenihlangene niphapha ngiyadlala.
Hayi futhi yazini. I don't want to lie. I don't want to say I'm in pain.
Okay. Now, any voice note, Lana? I see you go to Tini, Ella.
Hello, Sis Bahle.
Hello.
Le Abdi Sabata Mo. Nakiri.
Hello.
Yo. Kiona, number one.
Yeah.
Number one.
So
and
much.
Then may the good Lord bless him. Mrs. Freedom Park.
Amen.
Wow.
Up.
Amen.
Bonk it. Yes, but it's
thumbs
up. Sure. But wow. Sabatam, thank you so much. You're going to be Usipis Katsako today. Sizo kakwa nawe.
Thank you so much.
Yeah, and then sizo ngale single yakho. So, kunga sikudala nje ngiyazi ukuthi ke sizothola enye futhi. Sawubona dumela semoyeni. Sawubona. Bonga inkosi. Okay, uthanda ukukhuluma no Buti Sabata? Imnandi ngoma. Oh, nawe uthi yiyo. Okay.
Siyabonga bonkosi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Okay. Buti Sabata. Ungathini nje kuwo wonke umuntu olalele kwamanje?
Ngingathi kubo ngiyabonga kakhulu ukuthi nithi thumbs up and abayi download on it's available in all digital platforms, in all your Spotify, your Google Play, iTunes, everywhere, Amazon, yasning it's available. Just go Sabata Masoga Pinduka Fetuha. I would really appreciate that.
All right. And then utholakala kuphi mhlambe kunomunye ulalele kwamanje uthi hey dala ngimfuna uSabata ngifuna zo minister. We are having a gathering yabo baba yabo mama or enkonzweni nje bathanda ukuthi uzominister bakuthola kanjani.
You can go to my Facebook. I'm Sabata Sabasoul Masoga on Facebook, and then on my Instagram at Sabata Masoga, on TikTok at Sabata Masoga. You can always others really DM me, and then we talk from there. Then then give you the right lead. Who do you talk to? Yeah, but
okay.
And then you can get me on a group to get Sabata Masoga. Ngiyatholakala.
Manje umuntu ongenayo i-social media?
Umuntu ongenayo i-social media angafonela inumber ethi 073-113-2617. 073-113-2617.
Okay.
Yes.
Asizwe enye i-voice note ngaphambi kokuthi ngikudedele.
Hi, Sabata. Thanks. It's so good to hear from you. Sabata, you know, I always thought almost so to ne. You're speaking to Mama Stella from Potchefstroom. I just want to tell you how much we love that voice in this house of mine. And thank you for being so nice to us. The time Joyous was recording 8 number 80 at SABC. We didn't have transport, and you gave us your phone, your 3310. Wow. You were using it by then to call our transport. Thank you. Keep it up, and good luck for your solo album. We'll be supporting you.
Hey, Sabata, bata nuli mnyaga yako 3310.
Hey, yes,
Nokia 3310, Ivo. Uyabona lento mama ayishoyo, it shows ukuthi uma wenza into enhle kubantu and then abantu uba, you know, ubamukela ngendlela enhle, abantu abakhohlwa.
Ah, nkosi yami.
Usamkhumbula mama?
Angisamkhumbuli nkosi yami, yazi.
Wow. But uyabona ukuthi after iminyaka engaka usakhumbula ubuhle wamenzela bona.
Oh my God, oh my God.
That is good, yes.
That is good.
Yes.
Mm-hmm. That is good because abantu kumele ubaphathe kahle ngoba awazi ukuthi kusasa mhlawumbe uyothola ukuthi kune-gate la kumele ungene kulo uyo meminyango kanti wamphatha kabi.
Yes. Ongibona
manje ukuthi we athi awu akusuwe lo wangenza kanje kanje. Awu uyayibona impilo enjalo. So
mina yeah.
Ngafunda nje ukuthi abantu bonke noma umuntu uyamazi noma mazi umphathe kahle. If you can help that person, help
yeah.
that person.
Yeah.
Yes.
Wow.
Yeah.
Umama naye uthi thumbs up, sifapanong, iyo iyo. Not sifapanong. Yes, Fetoha, uthi thumbs up. Ko Potchefstroom, bare thumbs up. Fetoha, Penduka. Okay, le ngoma ethi sifapanong, i album number one, or una chayas la? La.
Oh, isifapanong, no. Bengi one lab.
Oh.
It was my solo album. But it was recorded under Joya Celebration Records.
Wow. Bless you, Sabata. And
bless you too.
See Lindele, a full album.
Amen. Yes, and Aganjan.
Ngibonge
kakhulu
uphole uphinde ube nosuku
lohle. We are people of faith. Amen.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.